siyanquma manje. Ublade lo wesabhabha.
Hey, King Z, thakatha. Inkundla yakho thakatha. King Z, thakatha. Ngisalile.
Paramount.